Bomba Kamani. It's your boy Super T.
Inside
Yani. Skater. Toto te amo setsi bali. Ukiinama ukiinuka chali. Nipe mambo fulani ya chumbani. Utam tam tam ka chumbali. Uzuri wako kama umeshushwa mbinguni. Umeniweza umenipiga kufuli. Na penzi lako nimebeba sitoi. Sikati kama vile mvua za kuni.
Kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yo.
Usitake sana ka engineer basi so mayo. Kima uwasama ka umetenda basi okote hizo pose hizo. So chafu kabili nasi. Muni fulu kimombo kivipi utanigazi. Tingisha wesi hapo kati umebarikiwa. Fulu kinyenye hasa vile ukini kumbatia sina njia. Na baki na kuangalia ulifufunga hizo titi kwa
nasa. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo.
Tupo club, tuna ben fulu champagne. Tuna pali na wahuni ya nao veni. Toto kitembea shigidi shigide. Likirudi ya ni wigili wigile.
Nakupa sifa kama upepo basi mwana na. Umelegea au nataka ule banana. Kama mapacha kila kitu tumefana na. Ustiali kusu pesa ipo siku
tutazipata. Kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kama lote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo.
Katika, katika, katika baby girl katika. Zungusha, zungusha, zungusha baby girl zungusha. Tetema, tetema, tetema baby girl tetema. Tetema mbaka chin, tetema. Mbaka chin, mbaka chin.
Tuko fire, tumewaka. Wauni ya tuwele wile. 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 Hey. 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 Hey.
Kamalote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kamalote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kamalote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo. Vibe kamalote wa mtumeka. Shake your ah, oya baby oya yogo.
Sin vibes.